Yeah. What do you see? Yeah. Cinema punchlines. Cinema punchlines. Make up my shush. Cinema punchlines. Make up my shush. Cinema punchlines. Make up my shush. Yeah. Yeah. Zimini rara. 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 Cinema punchlines. Make up my shush. Yeah. Cinema punchlines. Make up my shush. Cinema punchlines. Make up my shush. Make up my shush. Yeah. Make up my shush. Yeah. 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 Nikki hustle hard to get your door. Nikki fight too hard to get your job. Caribou, Tungo Mosh, the land of brown. Gonna suck at to my lines. Yeah. Kwa Google yo, Joe Cena to my rhymes. Mew pata to psych. Nikki kuwa to ya maji psych. Mime sota nina shikisha kutenje. Na awa ma nigga sima genje. Wana kupa nigga hadi tukejani. Yeah. Masanse wana saka ama pedi. Yeah. Na bado iyo ni halia boka. Yeah. Ukifika zabe ujulikani. Cheza mbonga. Yeah. 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 Cheza dogo. Yeah. Watakupata kwa mtaro. Kwa mtaro. Ninasikia kuna meeting ya warazi. Ninaona kinyozi itaisha tu fashion. Na kuna drip inafika ya danko. Yeah. Cinema punchlines. Niko mshash. Cinema punchlines. Make my shush. Cinema punchlines. Make my shush. Make my shush. Make my shush. Yeah, yeah. Zimini rara. 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 Cinema punchlines.